Kazaliwa shujaa asiye na chembe ya ujeuri, Ali Kiba. Pongezi ziende kwa mama, mama mzazi, mama wa Kiba. Wendo umeza chema, tokuombea baraka kwa Mumba, akupe afya njema, uzidi kufaidi matunda. Ila yote kwa yote, happy birthday, brother.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Namba 29 ifanye ya umuhimu kwako. Ukiongeza 11 ndio ya ushindi kwako. Happy birthday, brother. Okay, for real.
Happy, happy.